BBC once again.
Estás esperando a la buena. Bailamos.
Puedo acompañarte porque tan solita usi buen pueque ni pona wewe.
Quiero mamacita.
Wewe bonge la mchuchu ndio kimo cha wastani, uhitaji mchuchu mio. Hata niwe busy ukiniita natoka mkuku mbio. Kichupa kimejaa na kuishi kwa puchu sio.
Be my one and only.
I stole shit and beauty, baby, you can put it on me. I stick around with you and I ain't going nowhere. Nje nifuate nini au nichura tu gonorrhea. Bright future behind you, it goes tingling. You and I together, we make a winning team. Sioni waku road now, sell water and the losers. Nakupa mwili road now, so it's choshwe na abusers. Yeah. Awaishiwagi maneno, awajui mwenye msimamo, hafunjiwagi malengo. Haingiwagi na pepo, joni mungu ndo ametrust. Dugu ni wape klasi, usizuchu wa almas.
Eres el amor de mi vida, quiero con todo mi corazón.
Chuchu mchuchu,
wewe no wangu na maisha.
Chuchu mchuchu,
nakupenda magaduni ya kuisha.
Sema unataka nini mama sita. Wanga wakikuono kona mimi wanapiga sana vita. Kama 50 cent nimesha nusurika shaba tisa. Would you believe if I told you kwa wendo umesababisha. Wamejaa tamaa hata usipotamanisha. Uspende sana media kama nifa utashikwa. Na majaliwa anayegawa ni aya na insikize mimi mawazo yao mabaya. Aya fai. Wanachonga wanadai na choma kaya dry. Kumbe na kula mixa niwe high ndani ya paradise. Temana nao hao maparasite. Atu wachani wana wonder why wanaombea ni paralyzed. 2024 born in Clyde. You my girl at home and lie. Don't let your soul man die. Have you ever seen an old man cry? Usiniache heartbroken. Sije nkaingia kwa coke and life.
Eres el amor de mi vida,
quiero con todo mi corazón.
Chuchu mchuchu,
wewe no wangu na maisha.
Chuchu mchuchu,
nakupenda magaduni ya kuisha.
Kama ni mapenzi kwako nimefika. Sione sisiki kiziwi kabisa.